Makisi ya ukono njia sola. Teteza kungozi za moto sola. Sipondua sabola ntumba sola.
Kwa DMPC Radio 1 lelo iulutsa chionetsero cha zipangizo za sola kuchokera mboma liti Development Broadcasting Unit MBC poyendetsa project ya ngwengwengwe yomwe ikulimbikitsa kuti madera akumidzi akhale ndi magetsi pogwiritsa ntchito zipangizo za sola malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank yakutengerani mudzi mwa Masekesa mfumu yaikulumphuka mboma la Thiolo.
Ine ndi Steven Chidakwa ndikuyendesa mwambo meneyu mutsiku la lero. Ndikati ngwengwengwe muziyankha kuti ndi sola. Ngwengwengwe ndi sola. Kukumana kwathu kwa lero kuli ndi cholinga. Cholinga ndikubweresa anthu akuno kudera pamozi. Pafotokezera za magesi a sola. Kupereka mwayi ochita chiganizo chogula zipangizo zimene za solas. Komaso mwayi ophunzira mene angagwirisire ntchito zipangizo zimenezi. Tsopano olemekezeka kunduna komaso gogochalo ndikupempheni phatikiza ndi akwa DC acheya ya komiti titsogolere gulu limene lili kuti akuluakulu amenewa akaone mastandi mo ndikufunsa so mafunso angapo.
Ife nda Zuwa Energy project ya ngwengwengwe takubweretsani ma product awiriwa ngwengwengwe 2 ndi ngwengwengwe 3. Ngwengwengwe 2 anabwera ndi solar 6 watts battery 6 AH lomwe sinabwere ndi wireless ayi koma umatha kuchaja phone muli ka phone holder komwe timayika mo phone kama charger. Muliso ma switch a wireless ama ya sababuro opanda zingwe. Nde mitengo yake ngwengwengwe 2 uyu wa mababu awiri 95,500 kwacha pa cash. Ngongole ndi 121,500 kwacha. Deposit 16,000. Pamwezi ngongwe 2 uyu ndi 8,800 kwacha. Pa week 2,030 kwacha. Ngwengwengwe 3 pa cash ndi 118,800 kwacha. Ukatenga pangongole ndi 149,400 kwacha. Deposit yake ndi 18,000. Pamwezi 10,950 kwacha. Pa week 2,530 kwacha. Katundu watu uyu pali 2 years warranty. Komaso pali insurance yomwe timaitcha credit life insurance. Mwangozi yemwe mwina watenga ngongoleyo awamwalira ngongole ija ifeyo timaitesa. Katundu soja timamsia. Office yathu ili pa Lucheza. Komaso ndi ma sales lead mbali zose ziwiri. Vumbwe ndi Thekelaniko. Komaso ndi ma agent TA level, GVH level, ncholinga choti anthu mavuto ena zisovedwa mwachangu.
Ino ma agent anu tingazindikire bwanji kuti muzisiyana ndi anthu ena wachinyengo.
Agent watu kuti ambe kugwira nafe ntchito choyamba timafika kai kwa mfumu amuziwe kuti nyamatayo tamulemba ngati agent. China amakhani t-shirt komaso amakhani ID. Tisanamulembe timatenga kai ma details ake chaunzika chake.
Titha kulipira pa yathu romani upezeka kuti token ija singa abwere. Bwanje kubweresa njira direct kuti pamene tikulipira tilipire inu direct muti atsire nthawi yomweyo chinga futi ndi chani.
Cholo ndi wankulu. Sizingatheke kuti ineyo ndinyamuke ndifike uku nthawi yomweyo ndikampase token wina, nthawi yomweyo ndikapite kwina ndikaperekeso token akandipase ndrama. Chinaso njira yo randira ndrama direct kwa anthu kumakhala masikama. Ndikupewa ngati zimene zija munthu timamphuzisa pa phone pake kuti azilipira aziziwa kuti ndalipira ndrama yakuti kwa sala balance yakuti ziwara kuyambira lero mpaka date yakuti.
Ndi munthu atha kulipira pa wiki kapena pa mwezi. Mwamwayi munthu wapeza ndrama zochulukirapo kodaliso ndi mwayo atha kuperekeratu.
Customer ndi ufulu wolipira ndrama iliyonse koma isachepere 2000 kwacha. Kaya ufuna yambe ndi deposit yokulirapo kuchoka pa 16 euro pa 18 nzothekaso. Ngati pala nyamata omwe akufuna tijoine kukhala ngati ma agent athu ayi ndi mwayi umene woti koma akhale ndi smartphone komanso akhale akudera konkuno.
Pano pandakonzeka kuti nditha kutenga nawo patenga masiku angati kuti muzandichite wiring kunyumba
kunoko tabwera mokonzeka ndithu ololero lomwe zikhoza kukatheka ndithu
zikoma kwambiri khuli pakuti atiyankha pano patipita pa stand ina.
Ife ndi Yellow Solar ndini Godwin Makungwa. Masola amene tukuwagulisa pa ngwengwengwe ndi masola awa Biolite 620 komanso Spark Start. Masola awa ntchito zake ndi zambiri kuunikira, kuwerengera chitetezo, kupangira ma business. Ife tili ndi ma agenti pena paliponse ingakhale muzi womwe uno. Ma agents athu mukhoza kuwaziwa atavala t-shirt ngati iyi komanso amayenda ndi ma ID. ndikupasire ninzanga amene akhoza kufotokoza bwino zokuzana ndi mitengo.
Dzina langa ndineganizani Brighton. Bauride 620, pakashi ndi 105,000. Pangongole ya zaka ziwiri. Deposit ndi 11,500. 11,500 ndikayipereka lero, ndikuti atipatsa masiku fete, tidzayamba kupereka ndrama kwana 6,300 kwa zaka ziwiri. Ndrama yonse tikamadzamaliza zaka ziwiri, ikutuluka 162,700. Cash spike start ndi 120,000. Pangongole ya zaka ziwiri. Deposit ndi 14,000. Kapereka 14,000 customer lero, amangidwa sola, pataso masiku fete. Adzayambaso kupereka ndrama kwana 7,400. Kwa zaka ziwiri, tikamamaliza zaka ziwiri, ndikuti ndrama yonse ndi 191,600.
Biolite 620 imakhala ndi mababu folo, koma mababu atatu amakhala kuti ndi opachika. Babu imozi imakhala ya chitetezo, imawala yokha na munthu akayiyandikira. Komanso ma sola athu amakhala ndi ma wireless. Ngati Biolite 620 imakhala ndi wireless pa control box. Babu lina la number 4 limakhalanso pa control box pompo. Backstart imakhala ndi mababu folo amene wandongopachika, koma imakhala ndi wireless padera. Ubwinonso wa wireless imeneyi amukhoza kugwiritsa ntchito ngati power bank kuchajirapo phone yanu.
Granted yanu imene munthu anati wagwiritsa ntchito kuti wamaliza. Manthandiza bwanji.
Warranty ya katundu wathu ndi zaka ziwiri. Pa zakapezeka vuto loyamba lokha pa zaka ziwiri, timakhonza mwaulere kapena timakhonza kupereka katundu wina. Koma pakapezeka mavuto ena amene si akufakitali, customera amakhala ndi mwayi wakuti akhoza kungogula kamene kawonongekako pangongole kapenanso pakashi.
Kuti nanga munthu wapereka kashi ndama yonse wamalitsa, inu wa kampani mukhala naye be mukumusamalira
zaka ziwiri zoyambirira, patapezeka vuto loti layamba lokha, ndikuti tikhonza mwaulere kapena tikhoza kupereka wina.
Mababu ndi amenewa tikumaonera nyumba, koma upeza kuti mwina babu ijasiya kugwira ntchito, titabwera kwainu mutithandiza bwanji.
Tindi vuto yochokera mwina ku factory yoti yachitika, koma pali mavuto so ena kuti mwina amatha kuchitika nyumba momwemo. Mwina mwachitsanzo tamanga mababu lero masana ayakabwino bwino, makoso aenda nyumba muja pofika mazuru adula nthambo, inu kuyatsa babu osawala. Ndekuti imeneyo si factory 40. Fori si factory, customer matha pasudwa mwayoti agule katundu wina pa kashi kapena sipangongole. Waye khaya amene waonongekayo.
Pano masiku akupita ku mapeto nkufuna mulipire, matha kuti chenjeze.
Zimachitika ndithu, ndipo ife ma agent nthawi zambiri timayimba mafoni kuti ya customer masiku ano atsala awiri kapena atsala atatu lipirani. Ngakhale so ku office amayimbaso mafoni, mwinaso kutumizaso mauthenga ma SMS.
Kungonjezeraso sola yokhayi imaonesa kuti muli ndi masiku angati, mwasala ndi masiku angati.
Titakhala kuti zitathana nazo, tikufuna zokulirapo mmapezeka nazo.
Dzina langa ndi Chifuniro Jezimani. Kunkhani ya ngwengwengwe, katundu amene tikugulitsa pakadali pano ndi awiri awawa. Timapezeka so ndi ma TV, koma ma TV umagula pa mtengo wa kampani.
Zikomo kwambiri, ndi mpempe masa uko Konias atisangalase ndi ndakatolo ake.
Ndayima pano ndi ndakatolo yanga, mutu wake ngwengwengwe ndi tsola, ngwengwengwe ndi sola, ngwengwengwe kuno kwamphuke atifikira, kuwala kwabwera, zosatheka zatheka, dima atesa pa ichirokoma tasimba. Masola ndi onse wagwa mwayi kwa ife tonse, kuti tidziwa original poti si onse timawapenya makolala mwala abwino konse, koma ngwengwengwe yadza ndi mayankhwa ife tonse, chifukwa muli monse nthawi iliyonse sizatisiya malele konse. Tinaropa nkugula zosavomeredzeka, kutonzedwa, kunyozedwa osalemekezeka, lero diboma kudzera kunduna mphamvu ya magesi ndiodi banki adza ndi masolo ovomeredzeka, mwaicho talemekezeka tapezadi zotenera. Unduna ona za mphamvu ya magesi ndi thandizo lochokera kwa odi banki kii atengadi yaonesesadi kuti pali ponse pa waledi pa ichikwala kwa bweradi zosatheka zathekadi mdima atesadi Malawi Electricity Access Project kapena kuti meyapu zoonadi kuno kwamphuka mwatika pa mapu apata omba mmanja tienda monjanja nao mdima wagonja kuwala kwafika Star Times rekapo Vita Light, Solar Edi, Kumudzi Kwale, Yellow Solar, Green Impact Technology, Zua Energy, Solar Energy, Poona Jimfano Nga Janyelele, Chita Zamba Ruka Dele, Kudibali Ponsiba Wale Dele, Dele Di Nkulinga Orandane Dele, Nchifuga Ndi Kutokoza, Zoe Nila Kutokozedwa. Ngwengwengwe ndi sola ngwengwengwe, pali ponse ngwengwengwe, onga maiwa mapuno, chadzanso kuno. Onga ndikumwa supasheki, ndikungomva tseki tseki, ndi ngwengwe projecti. Kamba kama gesa sola, azibamba kunyadilira, azimai kululutira, mafumu mwemwetera, ngati chakudya chopasa mudyo, akungobwekera, akungotizatenera, ndipo nzotenera chirugo chikutigwera. Kamba kama gesa sola zambiri zapweka, kuchacha mafoni kwa pweka, anasikulu kuwelenga kwa pweka, malamya apweka, ndikuti zosapweka zapweka. Nalo boma ya ringapo mbali, sabuside, apodi ya rimi liradi, poti tizipereka pangono pangono odi, Abadi zapweka pa ichiroko mankukoma zokoma mankukoma zikomo zokoma ndisango tizikomo
Ndawi no sopano gogocha lwatu atilankhula
Choyamba ndafuna nditokoze kwambiri akunduna chifuka chokhala ndi dongosola bwino mukuthandiza anthu pozera kumagesa ya subsidy komaso nditokoze amene mwachokera ku office ya DC posankha kudera lino la mphuka kuti tikhale amozi mwa anthu ofuna kupindula ndi ngwengwengwe subsidy ine ndi mmozi amene ndinatengapo nyale zimenezi 2018 ndamaliza ngongole chaka chapitacho koma kuchokera nthawi imene kuzafika lero nyalezo ndikungoonera sindiperekanso ya tutikamatenga magesa kuti sakhale ukaika kose zangongole sizimavuta ya zimakhala zapang'ono pang'ono Ndizonadi ndifuna ndichitire umboni pano kuti awa ndizita subsidy mitengo meni auchula pa ndi nthawi imene ndinagulira ine 2018 yoku koma mungopempha abale anga tipite tikapola pasi kunja kwete abati tatieni tizonana usiku ndi usana chimozi mozi chifukwa cha nyalezi zikomo kwambiri
mene mumanja mwagogo chalo sino chief mphuka nthawi ino tsopano ndipemphe akwaya Nkhwali primary school
Magesi ndi chitu kuko.
Magesi ndi ofika.
Magesi ndi chitu kuko. Ife kuno dadala. Di magesi kasola. Tieni tiwangile. Ife kuno dadala. Di magesi kasola. Tieni tiwandire
nakala ni magesi
wailesi tizimvera mafoni tizichacha anape kuwelenga chifukwa cha magesi ya sola
mukumvera tu chionetsero cha zipangizo za sola kuchokera kuno ku MBC Radio 1 Chionetserochi akutipatsira ndau nduna wazamphamvu kudzera mu project ya ngwengwengwe ndi thandizo lochokera ku World Bank. Akuyendetsa project ya ngwengwengwe ndi a Development Broadcasting Unit ya MBC. Ndicho linga choti anthu omwe alibe magetsi apeze magetsi pogwiritsa ntchito zipangizo za sola. Chionetsero cha lero chikuchitikira mudzi mwa Masekesa, mfumu ya ikulu mphuka boma la Tyolo. Anthu osiyana siyana ali pano. Ngati akunduna wazamphamvu aku konsolo ya Tyolo, makampani a sola ndi anthu andera lino. Akutsogolera mwambowu nda Steve Chidakwa.
Nthawi ino tiapemphe woyimira makampani kuti atilankhule.
Dzina langa ndine Mark Anthony Njolomole. Ndimagwira ntchito ku Yellow Solar koma ndi pano kuyimirira makampani a sola amene tinawo mu project imene ya ngwengwengwe. Poyamba ningothokoza kwambiri boma pamodzi ndi a World Bank pobwera ndi project imeneyi zatithandizaso ife monga makampani okulitsa masola kuti tithe kufikira madera ochuluka zedi komaso zathandiza kuti anthu madera ochuluka athe kukwanitsa kugula magetsa amenewa tikakwanisa kugulitsa magetsi amenewa kwa madera ambiri zitithandizaso kuti madera amenemo tithe kupeza achinyamata amene tingathe kulemba ntchito ngati ma sales agent zimenezo zitithandizaso kuti chitukuko chizibwera madera amenacha masolo amenewa ndithu ali ndi ubwino ochuluka zedi amawala ndithu kwa nthawi yayitali atithandiza ndithu kuti achinyamata athu amene amapita ku sukulu azitha kugwiritsa ntchito kuwerenga ndene changa ndi chilimbikitso kwa amayi ndi abambo amene muli pano kunena kuti mukaona ndithu anyamata athu ali kumeneku kudzakuthatsani malonda chonde akuleni amakhala ndithu ndi zinthu zikudziwitseni kunena kuti iwowo akuyimira kampani yakuti yakuti ngati muona ti pali chikayiko pali manambala mutha kuyimba foni kuti mudzamve zenizeni mwathuthuthu zomwe kwambiri
ngwengwengwe ndipese anthu folo mafuso kutengera ndi zimene oyimira makampani zimene alankhula
ine zina langa ndi Rafael Gore na Magowa ndimachokera mmuzi mwa Mocheya tapereka deposit lero tatenga katundu wathu mwakatipangira wiring pa khomo pathu tikuunikira miyezi ina tikulipira tikumaunikira mina miyezi ina sitinakwanise kulipira miyezi ina ikupitirirabe yokwanira sitikukwanisa kumalizisa katundu yemwe mwatipasa kuti timalize kulipira ndalama ichi pamenepo mungatitani ngati ife sitikukwanisa kuti timalizise
ndine Clifton Biriwita ndachokera ku Yellow Solar pamene mukutenga solai kaya mukugula pa cash kapena mukutenga pa ngongole mumasaina form yangwirizano timati contract makhala ndondomeko zakaperekedwe zimavuta kuti mwezi wina sitinakwanise kupeza ndalama mukhoza kulipira mwina miyezi iwiri kuti muzitolera mupeza kandalama pakatikati pa miyezi iwiri imeneyi zavuta mukhoza kukhala mwina masiku 30 adusa mwezi wonse simukuunikira zinavutisisa timamvesesa komano pali mulingo wa nthawi imene makampaniwa amatha kulola kuti mukhale nacho musakuchigwiritsa ntchito tingofotokozanso kuti manthawi imene chikungokhala simukuchigwiritsa ntchito ndi nthawi imene kampani kanatha mwina kumapeza ndalama kukasola kaja kampani ikuluza ikakhalisa mwina mpaka na miyezi itatu asakulipira tingowalandirako mwina kangongoleko kavuta kuti tikapase ena mwayi oti akaonekireko mukamapereka zimathandizanso kuti anthu ambiri apeze sola chakumwa ngati simukupereka ndekuti ndalama imene boma lapereka ikupita mmazeti ngongoleyi ndikaudindo kathu ndithu kuti tiyesese kupereka mwandondomeko ndikumaliza
zinanga ndine Paulo Nywera kwanatapa tiyemphuka boxyo inaonokeka mwezipangizozo zonse nzamoyo sitiza kuti pano mungatithandize bwanji mangongoleyi inatha kale patankhala mudima zokambiri
tipepese kuti akasowa munakumana ndi vuto limenelo zikakhala choncho timalimbikisa kuti mukhoza kulumikizana ndi agentiyo ngati agenti sanakuthandizeni tidziwiseni pa 3020 matha kuthandizidwa kwa nthawi ya zaka ziwiri kwa ulere kudusa zaka zimenezo mumathanso kuthandizidwa pakamtengo pang'ono kamene mumagwirizana ndi kampani
sufa tingande abwere
kwabwera magesi ya sola achimwene kwabwera magesi ya sola bambo amayi asisi kudzera kunduna wamphamvu zamagesi ndithandizo lochokera kuwalodi banki banki yayikulu pa dziko lonse kugwira ntchito mdziko muno anthu akhale ndi magesi malo komanso madera ambiri mdziko muno kumene magesi ayesipo musangathe kulumikizidwa ngwengwengwe pulojekiti yafika achimwene ngwengwengwe pulojekiti magesi ya sola mbambandi waliwali kuunikira na sukulu kuwerenga kuchanja mafoni komanso kumvera wayilesi ngwengwengwe ndi sola ndi sola ngwengwengwe ndi sola kuwala pafika ngwengwengwe ndi sola ndi sola ngwengwengwe ndi sola kuwala pafika yanga ndagula kale achimwene yanga ndagula kale kulumirani musachedwe yanga ndagula kale achimwene yanga ndagula kale kulumirani musachedwe
nthawi ino sopano yapemphe woyimira Kyoto District Council mutilankhule
moni tonse magetsi a sola amene wawa ali ndi ubwino wambiri ubwino yamba ndionena kuti samaononga chilengedwe pamene tikugwisa ntchito magetsi amene wawa tikuthandizira kukwaniritsa masomphenya aboma a 2063 onena kuti wina aliyense pofika 2063 azakhala kugwisa ntchito mphamvu zosaononga chilengedwe komanso ubwino wina ndionena kuti magetsi asola amatipewetsa kungozi za moto zimene zimatha kudza pamene tayatsa kendulo kaya tayatsa muni. Ubwino wa namba 3 ndiwona kuti magetsi asola amatithandiza kusunga ndalama. Ubwino wina ndiwona kuti tikayika magetsi amene wawa tizitha kugwira zintchito zathu angakhale usiku. Kwana sikulu anzanga tiyeni tapemphe makolo. Kaguleni zipangizo za sola kuti inuyo muzitha kuwerenga. Kuti tikamati ngwengwengwe asakhale kwa neba koma akhale pa khomo pathu zikomo.
Puka based comedy.
Era anthu ino ya masekese timalankhulano chiromwe. Gogo wina alankhula chiromwe koma ine ndithandauzano nchichewa.
Achiotheni musiliwe bwanji musiliwe bwanji.
Akose muli bwanji.
Hiya ano no pia.
Afika.
Ovinyera uchikundu mpwi.
Kuchokera kuchikundu kusei uko.
Ne, tele wii. Echielo kiwela kavanonto vino.
Chiri chumena abwelea kuno.
Kina kwele mwiwe sese wii.
Timwe sese buno bwino.
Elapo ya Malawi ela.
Ziko la Malawi ino.
Kuchukumana ni World Bank ya banki ya wiyo toko toko ya vatiba.
Adi kuchokera no mungu ya World Bank ya pansi.
Na hakele itantiso.
Tala ndila tandizo.
Koma itantiso yo.
Koma tandizo yo.
Ela kile sola.
Angkandila kizama sola.
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 Akwihu.
Abari wanga.
E sola elanto tiyo sika mtengo.
Adi sola indiyo sika mtengo.
Ile kile nyuano.
Akuti ifeyo.
Anamwane alani rinawele.
Akuti anamesho tinao.
E hikale wono hiyano ulu vala opante.
Azikuweleka pafu pafu.
Mano echwele pinje wahuino.
Akuti chinu chafikadi.
Ndiyo sika mtengo.
Ndiyo sika mtengo.
Kafuku fuku aherea.
Kafuku fuku na chitika.
Wogo ohiwo makesi.
Adi kumene kulibe makesi.
Nihere wo he.
Tikeko chani.
Boma si uichale vati.
Boma di kukapa si kufasa.
Uichale vati.
Kufasa muno bwino.
Oh, iayi. Achu eno ono nka umkula kwa kandiru edhi.
Adi makumata akute shwa kukula makandiru.
Okula mapati re.
Okula mapati re.
Icharema hotele ya.
Ndrama zonsezo.
Sinchi palosu.
Nzambi bili.
Oh, kuyu. Nga hongi nepeni yedulu.
Adi nimbia tunguru wa
mbale.
Amadando atirankhule
ine dzina langa ndine Godfrey Banda kuchokera ku nduna ona mphavu za magetsi titapanga program imeneyi tinakhazikisa committee ya madando tinaunikira onena kuti pakwenera pakhale ma committee ma levels osiyana siyana kuti azitha kusolva madando koyambira kwenikweni kokasiya madando amenewa ndi ku makampani za solar ngati kampani sina mthandize munthu amene akhoza kukasiya madando ake kwa atiye kapena mwina kwa mfumu kuti akamuthandize. Ngati sana khutisidwebe ndi chithandizo chimene atiye kapena mwina mfumu amuza, munthu amene iso ali ndi ufulu okasiya madando ake kwa DC. Ngati mwina pa district sana muthandize kapena kuti sakukhutisidwa ndi momwe amuthandizira vuto lake, ali ndi ufulu okasiya madando ake ku nduna ona mphavu za magesi. Kunduna na mphavu za magesi mukhoza kutipeza mwina ma office athu kapena kutiimbira foni pa 4280 zikomo.
Zikomo kwambiri ali pha makwaya.
Usajedwe iwe kulimbana nawo magoloboy akuraisa nthawiwe. Usaiwale zina nzafegi akuraisa nthawiwe. Ufune fune
iwe usajedwe kulimbana nawo.
Utenga okuza za magesi, magesi yake ya mpamvu ya suwa.
mulindi mwana funa kuwelinga kutsukulu kutia konzezo sezi zifunika magesi ya wedenge yeyo musavuta ndi magesi tikonza kuhunika mafoni so ndi kumachacha waire siku mamvera nthawi sonse chifukwa tili ndima musachedwe
musachedwe iwe
mbana nawe
musachedwe
musachedwe
iwe
mbana nawe
akutaisa
nthawi iweyo usayiwale
sayiwale zina
akutaisa nthawi iweyo fune fune
zikomo kwambiri nthawi ndipereke kwa amene akuyimira ku nduna ona zamphamvu kuti atilankhule
dzina langa ndine Gift Chiwayula ndachoka ku nduna wa zamagetsi cholinga cha nduna umeneyu ndichoti nzika iliyonse ya m'malawi muno ikhale yoti ili ndi mwayi wopeza magetsi amakono kudzera njira ina iliyonse imene ikhozofikika kumeneko ndikuti iso anthu akwanitse kupeza magetsi amenewa timakoka nthambo zamagetsi zomwe zizayesi kumuzi kuti zifike m'midzi anthu apeze magetsi koma potengera kuti ntchito imatenga nthawi kuti ifike padera tinaona kuti sichabwino kuti anthu ena adzivutika kudikira magetsi amenewa koma apezeka njira ina yoti adzitha kuwunikira ndi pamene panabwera project imeneyi ya miyapo imene imathandizidwa ndi ya World Bank kuti anthu ena akhalenso akupeza mwayi woti apeze magetsi amakono azitha kuwunikira mmanyumba ndi boma linapanga contract ma company 9 panachitika ndithu ntchito yofufuza kuti kodi makampani amene tingakhulupirire ndati chifukwa m'malawi muno muli makampani ambiri koma 9 ndi amene anachita mwayi mwakhulupirire makampani amenewa kuti akuthandizani chifukwa choti boma tikhala toyang'anira ndipo timayesetsa kuti kolite imene akupatsani ikhale yoti isakukhumudwitseni china chimene ndingakambe ndichoti iyi ndi project itha chaka chamawa ikangotha project iyi ndoti magetsi otchipa waso atha ndete ndipange machawi kuti tiguliretu zinthu zisanakwereso mtengo tathokoza kwambiri ziko
zikomo kwambiri nthawi ino timvere nyimbo tsopano ya mphuka boy
this is mphuka boy classic momba kamba nkhani ya Malawi electrical access project yomwe yayamba ndi mboma kudzera mu nduna wa magesi Mbini sodani za magesi Uli mizukuru bizinesi walengwe Nizambili zoyande la magesi Waileti mababu makoni
Nyimbo ya mphuka boy kutifikitsa pa ntsiriziro pa chionetsero cha zipangizo za sola kuchokera kuno ku MBC Radio 1 chionetsero chimenechi chimachitikira mmudzi mwa Masekesa mfumu yaikulu mphuka mboma la Thyolo Development Broadcasting Unit ya MBC ndiyo inakonza chionetserochi poyendetsa project ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya dziko lonse kapena kuti World Bank ine yapatula nyerenda ndikuti kodi mugoneranji mdima pamene magetsi a sola alipo ogula nsomwa ngongole ndi kumapereka pang'ono kufikira zaka ziwiri bola mutango pereka ako chikole ngwe 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 ndi sola
ngwe 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 ndi sola ngwe 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 ndi sola ngwe 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 ndi sola ngwe